kedo geeg farxadaan lahan koobo koran madaxweyni koonfur galbeed mudan abdaasiis maxamed xasan lafta gare nin dafuri buugaagti waa walbada uu oomanayna in baahnaayni walbadana may leeraayso in ka hamiyaan in hadafku uu leena deerna
oo fashaantay maahena dadka eed injeel gaabki uu noolaha ku baranay in walaha ku baradan eed injeel baa marka insha Allah xiriirkasna jara doona wada shaqeyntan jara doonta ADA ayaa hadii uu noo maamulayaasha idan ka faraxsanayntaa geeki in buugaagtina ni wareejiyo